muso serantolanta bona ko kan bi alamisa fevrier kalo tile 28 ba fila ni 19 san in na kabini nɛgɛ 16 waati stade mamadu konate la bamakɔ mali ekipe nasional musolakaw kɔrɔbalenw u ye degeliw daminɛ degeliw be don hukumu fila de kɔnɔ hukumu fɔlɔ fase final tournoi ufa b hukumu filana jeux olympiques de tokyo ba fila ni 20 san o eliminatoirew labɛnni o de la dege karamɔgɔ salum useni mohamɛd a ye muso serantolantana mɔgɔ 28 wele u kana degeliw daminɛ bi kunnafoniw y'a yira mɔgɔ 28 bɛɛ sodenw don u dantigɛlen filɛ cilikɔlɔsilaw gardien de but o mɔgɔ 4 gundo samake ale be ntolantan as iral la awa kulibali ale be ntolantan as iral la fatumata karantao ale be uswasi la adudu konate ale be ntolantan super lion na defansɛrw kofemaw o mɔgɔ 10 lala diko ale be as iral la fatumata dumuya ale be ntolantan as mande la salamata kone as mande selikɛnɛ traure ale be uswasi la fatumata damele ale be uswasi la umu tangara ale be uswasi la farma traure uswasi maimuna togola super lion aminata sako super lion zenai bujara super lion milieu de terrain n'u ye camacɛmaw ye o mɔgɔ 10 binta jara ale be as iral la lala traure ale be as iral la salimata jara as mande fatumata jara as mande aishata dumuya usfasi sara sangare ale be usfasi la sitan samake super lion sarantu traure super lion fatumata damele super lion maimuna traure as polisi atakaw ɲɛfɛmaw o mɔgɔ 4 hawa tangara as real umu ture usfasi ageisha jara super lion ani umu kone super lion voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traure kala selidu